studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde altinere jeegom lewru juin hitande 2016 sappo e jeegom yabbiri masilimaaji tapan e nay e jomiren tawa e les maison de la presse bomoko jottinono do kabaruji du yumar way galo sekira bon competitivity leede le dum wono gonde les sedia wode wakkati jono be gondi haldude faabe jeyal hono be kaani rentinirde bawde mabbe be jeyal hono be kaani habirde e jiadin ko be ido halaji be bammi dum wakkande be gaddo botu mabbe o to Dakar to fa hande dongal o kawtal wakkati jono dum won kambe yimbeele gombe leede le sedia wode be minisman hani waylitinde hejo golleji mudun no wori wakkati jono dum nayro bangal denagu tiagal mudu kanko horejo leedi Burkina Faso ndi o holli tiwide mangal pade gombe leede le sedia wobe dana kan hokkingirde kabaruji be jeyal hono be kan reenirde keri leedi ndi wa golde war golde afle leedi ndi be mbidum fuddi bete hande le mali fu e mangal mudu sona le region kidal o wattu jono be ko liti wiide ko batto yimbeele udinaaji temedere kanye kan wadde imu gongol suka be peccam le centre ngaaji temedde jeenayi non le ramadan du natir le leedi meedi ndi nyalawma hande be mbi korka ka fuddi le mali fu e mangal mudu du e tawede fulla mo mittiteden wiide bamino anniyaadi wiide fati ciogu kulleji di beede le lumoji di kaabe kulliti wiide wakkati jono roobe en jobso cerre kulle de be kulliti wiide e be dum idum wembi be sanne sabi de ciogu kulle kewde be cioda tonde be digi sekirab di wona sembe kabaruji dum jogino do kikida hande di bismillah modon e hedaade holitindi wiide leydi ele kedude afrique dum won le hirnaangi leydi afrique ndi holita wede wakkati jono be ngadi kawtal mabbe dum won to Dakar to leydi senegal ndi le ngaldo kawtal ko yaat leydi ele sappo e jonje hawrtude le leydi ele gonde le sedia wode yogay halaji di fu njowiki wakkati jono be jeyal hono be kaani mijirade wakkati jono o fa be dentina bodde mabbe jeyano be kaani habirde e jihadin ko be fa kebe famtade kede Ousmane Diko
leydi hirnaangi afrique kewda na deni e torraji gaddi andanodi rooni fa wonki ji iwi de boko haram wondune wadde bonande leleede kerundirde edo wondo le duubi jeddi torraji ngadi ko buru ujinaji noga maydo kanyi milioni didi e ujinaji temede jeegon nyongitibe Marcel Alain de Souza jeada leedi Benin horaje walde de wi kewal basidi le lefungol wajimbina walde de rentinde doleji mudum fa gollida le habude e torraka e wi makko du ana waddana mijade fa hande non larme lefungol fu darnirte fa habo chef d'état major leedi Senegal Macky Sall wi ko wadi sahal mali bamako wagadu kanye gram basam ko ana holla ka torra e sugula lefol golfu andi nidu patimalo ndiral wada hakkunde leedi alislamé kanye e torra leedi alislamé fay ngotri wala le hirnanga afrique nanundi e noneji boko haram aslamaku wada e golleji torra na war hore
fa hande ngal do kawtal ngal to Dakar to wakkati jono dum wono kambe horebe leedele gombe le sedia wode be biibe be kaaja minisma sano golla golleji mudum di jeyal hono dum haani nayirad leey bangal denago wakkati jono fa hande kanko president Kabore leedi France leedi dum woni anka Burkina Faso ndo wi wakkati jono dum won leedele dana kan hokkindirde juudel moye jeyal hono darnita mangal paden kanbe rende le nokkulde dum e tawede fo yukuteji goddi kase kana yed le jaguji ngatted le leedele dum won sedia wode wi de sabi sa ko dum nanata ko ya fa e milliardoji sappo e jeegom CFA leedele Europe de du hono ko dum nanata leedele dan ya fa e milliardoji chapan e jeegom milliardoji chapan e jeegom CFA kede kanko no dete Rock Mark Christian Kabore ko hali do hendo focci tango Ousmane Diko
sikke wala leede sedawde ana kubindi yo dum wadi se ko maliko men dardi minisma be de bawde mum fa haba pate heddo e rende tan idebel mum men miji gadu leede de ana kani gollidinde fa sanne le dokondiral siri le wallondirde kerdi faadi deno di anniaji e wonde yoma leede kabtoode fa njirwa kande du hokkude yimbe le mundu no gorda le nema dum ana lati sababu palotodo e wadde walde de men gala bawde mum gollide ana wadan hakkunde leede aduna afrique du ana hani danyado dari le walde gaddal denagu e habgol e torra hana falade e nawtondiral hakkunde leede de sewana non tan de billede
le kawrtal sedia wongal kanko horejo leedi ndi Ibrahim Boubacar Keita o wirfitkino kaldal e kawral ngal worri le leedi meedendi wakkati jono o holli tiwide Mali kay golli hen golleji kewdno do hani yarde yeso o wadi noddango fewde gede godde tinno kolla anniyaji mudu en lobbino kaldal e kawral ngal han tabirede le leedi meedendi kanje gube murtudo gonde le sa haleedi meedendi be kolli tiwide kambe e koy mabbe ka wala fu ko saggi hono bangal mabbe to kede kanko noddirto do Habala Ag Hamza Taw yo not platform ko haali do hen do focci tango Muhammadu Samaseku
la mise en chiffre de l'accord. Elle n'incombe pas.
On a goûté captage des jours du cavar, goulé du talcourundu, le cavar l'âme onon. L'âme au Mali au Hani Hunchandé du Hore. Goûté captage des Galafay Hundi. Kalaku Hani, Daure de Bangal, goulé du talcourundu, yunget l'âme onon. Souvent, quand le goulé du talcourundu yar yasso, le cavar, jo ingo l'âme hagunajo onon. Goûté captage des nains, gadi hen bord emunen sanne, salla irinjao. Ningouli, John Tekout et Libi Koudi, do talcourundu, Mominodi, talcour kipinoru, Mijoji l'âme o, et goûté captage des et Kanye, Kajab l'âme o. Quand nous talcour majinama, femme fou 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 golleji talkuru kawrandul fay goto wawa wide kam gube den woni kadde golleji di kabartu dalaji mokdi dum wana gube kaptoje den non gube de kan dokki fay inde temedde no himbele be be dardabe di do golleji dum won do hada sabi fa hande dadde kabatobe be fajitina
blocage puisqu'on n'arrive pas à savoir les statuts des combattants
c'est kraabo do mbay netri mi joju modo e holla men bemala ne ngal mi noddata phase facebook ngal Le collectif de Walde ne peut être mouvement rêvé citoyen du Mali de Walde Wakar Diono ben et non dango feud de on hore du leddi Ibrahim Boubacar Keita bété hande ko ngiide yimbe el jodo be kabaruji be ko be kolli metti mabbe honno yurku yurku wonde e yardi yaso le leddi meden di be bidu dati do wondi Ibrahim Boubacar Keita wonde nangude Wakar Diono o dido gasay be jawa yalla hono be ngatta yalla bibbe Mali fu ana joddo kawrital mangal wade Wakar Diono le leddi meden di fati Allah jo ngoddi le Mali di fu kollite kede kanko noddite ko do Yakuba jekite o kanko lami de do walde ko halido hen do foccitango mumini sende bu
ana foti lewru wotere handem bibe leydindi kolliti metti mabbe bam ko do e tiagal leydindi le golleji lamu o bangal yuruku yuruku e onyagol fa hande wala fur ko lami bebe kalido majju dum ana holita wiide be kajaka bibe leydindi sabe mumin jidi hande e dokkobe kabaruji min kolliti be so wala ko lamu o waddi le yonte garoje de min jaltan kase le leydindi fur e tiagal mu holitinde metti amé fa lamu o wailtan no gollirta ko min dardi lamu koobe be ngadda kawrita mangal do bibbe mali fur mbawi hokkude hakkileji mu do yiriwere leydindi
be kollitiwi de korka fuddi le mali fu e mangal mudun hollitinde wiide lamo bamino anniyaaji wakkati jono fati cogguji kudde cogteteede e lumo de dum ngabbine ka dum e tawede fu hollitinde wiido goddo kongol gol sami e dum wono nowru mo nanta sanne sabi de sa jeyi wakkati jono no yimbeele meden jehobe le lumoji be rewbe le be boytiki sanne hollitinde cogu pom de terre fa yotti yo tamati kanye e jabo be fuddum fuddum ngabbi wakkati jono kanko dum wono lamido kabaru jagu le leedi meden de o hono anniyaaji lamo bamidi wattali hen be do kudde roobe ciifi wakkati jono o fa kebe famtade kede kanko noddirteedo anka Modibo Keita ko halido hen to foccitango Ousmane Diko
men ji ko sakti ko sariya mbaji binawa julabe binda setaka cogu kaaki mudde pedi handu nelabe ame ananja saato fu le bitikaaji fa jeewa yalla julabe dewi ko wiya ko kala jiddudo kaasere fu jukkata jiwde ujinaaji didi yaade million goto kaybu lumoji di ana keddi e wonde fa hande ko nayi e kabar cogu somayaji di wala ko mbaw mi wiide hen sabede kabar maji wala namen minan ko buri hasindina do hono sikoro maro kosam kany e neban woni ko men kaybata
yimo golgol be dirta defgol fuddi le mali fu e mangal mudun wakkati jono be bi ko yaata yimbele ko batto yimbele wina tem der kany en kani wadde gol do yimo gol be do suka be pecciama le centre ngaji temede jenay fa keben famtade kede Ousmane Niali Bouli
Les régions kulikorogo buru nyaangeego e temere jeno imotobe puddi imogol def betako o gouverneur udit dereji di arande hollude e mbaaye fuddude imogol gol omo wonde hejaabe makko be ndaaro nukkuje de imotobe pecciamle nukkuje chapande jeego e jeego an hawre ko buri classeji temere tati region kay academy mudun limi ko buri imotobe nyaa sappo e temere jaddon e nogay to seguto ko yaata nyaa sappo e jaddon woni gadobe imogol le mabbe bibbe rewbe an jaako fodi nyaa jaddon e temere joyon gombe le imogol gol be puddiri imogol redaction sije ngaa didi dokka be chubato dum welibe teme tato e chapande jeno woni gado be nita e koy mubbe gombe le ujinaa tato e teme dido e chapande jeddon kanbe wadde imogol gombe le region tumbutu to gawo to be ujinaa nayo e temere jeego e chapande jeno le mabbe teme tato e chapande jetto woni gado be nita e koy mubbe be fuube ngon le nukuje chapande joy e nay horejo janginide ekol ngaji di fu je ndaroyde nukuje de hono imogol gol worri basi goddo ka fuube jeyi to kidal to imogol def heba e wadede batte laamu wala ton
wakkati jono be kollitiwi nyaloma kejnaada habude nyaw gitimo be noddirta orfo teptik be kollitiwi o do nyaw wakkati joni o dido golleji gollama le leedi meden di de do yambere du wadama do kambe do won dunki ande no nyaw gite worri no be kollitiwi saaje o do nyaw heewa sanne le leedi meden di ka wakkati jono nyaw fuburdo lanyudi le nokko do won nyaw mo gildi mo woni gildi baleji be kollitiwi di do nanga gite du fu fota on yimbel ngattobe nini tiji tawe fe lanana kono nini tiidi kani wattirede kanko noddirta do won Drissa Koulibaly o yo bonnodo iyota do bomako do kede ko halido hen do faccitango Muhammadu Samaseku.
Il faut savoir que il y a beaucoup
lunatiji burdi andirede ver noir kewdi ana le lumo onon denoji gito yimbele bangal nange tawene lunatiji boli non di none baleje tan ngada e mum ujunaji majji ngon le lumoji amen di sifa de nago fuf be ngala lunatiji kertanadi de nago gitana godi jati ka le nokkuji kertadi dum di njeyete le nokkuji burdi andirede magasin optique ngon do lunatiji de nago gite kebete kala matudo na wala gite yahasuru dogotoro do gite sawrete so tawrama nyaw gite be tawrama
la maladie oculaire qui est là ils vont traiter la maladie.
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
rabe njurne den jawelo ko ne les réseaux ngaji di wakkati joni en puddiran do mottidobe kolliti wiide ciudu dogotoroji fa yotto yodo juge en kani tawede hollitande dum Mahamato mottito ko dum maha ko dido ciudu uttama le tekiti yonterne dum Mahama nokku mabbe no dirta dik be bi do nokku do dido ciudu maha do sa jewi njundi mudu di yafa e kilo ngaji nay non do kolliti wiide tagal mudum dum be bi dum on to cour d'appel séware auto du hono suudu mudum won tondu wakkati joni moddintinama kaaki ngattama le hen ngabbe dido golleji dum onon leydi peyi ba hedjar mabbe wobbe leedi meddi kanya fa yotto walde nation zini humnide kabaru yirwere le nokko kal musa dadi ko dum gattile hen ko an yafa e milliarduji tati cfa se wuruto ngardan faado kuli korodobe kolitiwde mer ngodo to kuli korto wakkat jono wadi noddango fewde dum woni yimbele gombe tobe o holitiwde hono gadi eto jawdi mabbe gobe jogi hitade hikkande dum hedjatanobe kani wadi ton kabaru labal o holitiwde milio 10.5 cfa tan be jogi ton wakkat jono ko dum do duube bihi wakkat jono yimbele gombe tobe kanya ngol ko jobata usu rujidi sabami de temedere fu ko be njobata ko burta chapade no no kanko mero holitiriwdu wuydu e tawede fo golla le hennodo han tawirede fulle balde garoje de fabde yel hono be kaani wutirde gallure kuli koronde secretaire do katte nyalawmo hande kabaruji meden dimi jotu sanne hedade heju jamendi ka fa hande kedde hedade hono andirdo no do e sed yewtere meden de ana wodi